Vaheveru okapitulu echelala. Kaliye esina liechi tukasilo kupopya lieli tukwete chitunda chinene chalisoka lechi tukasilo kuvangula ochitunda chetu chitumala konjo yochalo chatolo kilu chivumba vumba vochitumalo chikola kwenda vombala kayo chili yinangala atunga omunu hayeko momo chitunda chinene josi chikapiwila okulumba obilumba byokuyoka levi byokupya elisi ocho chasesamela ochitunda chetu chinene okukwata chimwe chokulumba kaliye ndawakaile kilulieve ndakalingile ochitunda momo kulio vitunda vilumba lumba obilumba ndechi chatukwiwa pavihandeleko vafendaila ochingumanguma lokuvumba undembo ochitumalo chikola chokilo momo echimose ya soka okutunga ombalaka suku olongisa hati
lunguka okuti otunga ovinavyosi ndoseteko vakulekisa komunda
pwaechilo cheya okuti Kristu wasanga onjila yavelapo yokuvumba kwenda onjila yacho yavelapo okuti olonjila vyale visule ndecho chisila alingila kapitia chavelapo okuti visila vyale visule momo onjila yaye ya seveti wila kolohu minyo vyavelapo momo chisila cha tete ndachapwile okukamba ochisila chavali ndakacha sukili wile momo suku wavavetisa evelo echapopya hati
ngala walinga hati tala oloneke viya okuti dilisila ochisila chokaliye lonjo ya Izareli kwenda onjo ya Yuda ochisila chacho kachili soki lochisila ndalisilile lolo sekulu vyavo keteke ndavakwata peka lokuvopa vofeka yengito momo omokavatu malele vochisila change ocho ndavaikelela ocho chapopya ng'ala ochisila ndilisila lonjo ya Izareli kovaso yoloneke vyacho chechi ng'apa oviyandeleko vyange volonulo vyavo ndivisoneya kovitima vyavo ame ndinga suku yavo lovo valinga omanu vange kwenje kavalongisa vali okuti omunu omunu olongisa uwalisungwelaye pamwe olongisa manjaye ati kuniya Yehova momo vosi vanguliya tunde kuwosule pokati kavo toke ku wavelapo momo ngechela olole vyavo lohenda lakanduavo siya ivaluka vali
echisuku atukula ochisila chokaliye walekisa okuti chatete chikasi lokupita kwenje chimwe chikasi lokukukuta lokukuka chakamba naito okutakata.